My baby Kali, baby Kali, man, tomo, yeah. Baby Kali, tam like in Kintimo, yeah. The fellow never run down with you, you, you. My sugar, go, my sugar, go. When you my scope, do you my daddy? Tamu woki siri ya ni nyuma gani. Umenitega mura bebe meneleja zaino. Uno nyazo kusura ya kumi gando, yeah. Bari umenitako menikaba kabari. Yesu na boro unanikaja mzumbari. Yesu na bosheku unanikaja gadali. Oh yo my daddy. Meritega mura bebe meneleja zaino. Uno nyazo kusura ya kumi gando. Kiko pando na tetemeka. Nyuma ya ilo kuno na lengeneka ye. Kunja fulani ya taboteka. Nyuma ni ningangali pia ndateka we. Kenya Tekenya 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 Tekenya. Kana shuti za chamba. Baby gali love you, love my soul. Koko nimefika zi kokoro poko. Manitaka you my sweet love. Sweet manga, sweet love. You my sugar, my sweet. You my dado, you my good. Kinama, nimi kazo. Fulu samba, mnato, ya ningano. Ukikata, wapandisha molado. Kiko pando na tetemeka. Nyuma yelo kuno na ningeneka ye. Kunjo fulani ya taboteka. Kuma nini ngangali pia ndateka we. Tekenya Tekenya Tekenya.